Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kabaruji amen e fulfulde midem altinere sappo e tati lewru avril hitan 2025. Sakrabe mi andinam on wiide garbal nyamana ka yimbel gonnobe mudum le nyalom hande o ka egginama tum fa laabi. Ko nawri bangal gollidal hakkune leede leedi amen di holiti wiide kanyun ka ham kasenka leedi ni be noddirta republic Sahara Occidental han kasenka e le wi leedi Maroc woni hay andan be kabaruji bilide politique kanyum en holiti wiide leedi amen di e dum wawi hebude nafa sanne le odo golles dun sami kabaruji be joganam kiidande bismillah modom e hedade dum yonki fayoto bonanda gikke kanyum kan wondino mated sanne gite yimbel ngado mi jami ngar mi le nokku mo noddirta garbal nyamana bete hande odo imadara mo kanako ben leedi amen di wadi fa hili odo nokku fa dati ka anniya mudum bamam yurtu gouverneur bamako ana ila sappo e jena lewru septembre hitan 2024 yimbel gonno tum be kanyum en ka neltirama yaad nokku mo noddirta zantigila ana lawol segu be bi lam o darno de nagu mabbe yalla keba jukitar e gulleji mabbe le on do nokku kalifa goyita wombe landondir e kede modu sama sigo
jamana de kuka
dongal wudi kay wati titalla ka hultan wudi lam o jeyni ko dun kaba de na gun ne jidi dun no leedi men di den no en jettira ka dun do wadama ele cucuka ni hupita ka e wattu mudu ngari handi tan nendi mudu wari jango mudu fuf e puddi helde nokuji di fa goto landi nak non dongal mudu hebe jadi dabaji mabbe yobbe len jadi dabaji mabbe ka hakkilo am kay fa goto ya hay zantila gila rawanen won jabani be go hakkilo wobbe kay jiddi o do wattu fuf en jupi yimbe mi jofa to etorray yalla di keba bampude kaaki mabbe zantigla na wudi ndenaw dum wala enku galbal la nyiba to zantigla ton fa non hobbe nyaata tun soreedi daba jamme jama o sakiki hobbe hebbe gulle sabi en gala bawde en cielaki fi en joppi min hawrintinde kaaki amen fuf ka min kuli yaadi zantigla hewti kabar ndenaw amen wudi e golle o jittira ka yaadi sabu ton dun le mali woni
Kirshamba kanko andi tirteedo Mahamadou Mahamane Traoré chutarle hitan 2025 ka yimbe gombe le gubal ngal be noddirta jenim wari dum nam holitiri wiide kabaruji kebar yurle on do nokku wargol odo goko ka yimbe be andinama dum sappo e didi lewru avril hitan 2026 yeso jamafu odo golle mo ngada jom o le on do nokku ka latige im sababu imminde bilisa yimbe hewbe le on do nokku gondube fewde e rafinde nagule on do nokku leda men di ham kasem ka holiti wiide antirta hakune leedel kidiril adnar alna no leni mi noddirta republika araba sahrawi demokratik o holiti dum aljumar sappo lewru avril bettindu leda men di lewi kanako be kanyum en ka bami odo anniya yalla e be keba lewi dunke andan be kabaruji bilide golidal hakune leede dum ana wawi latar sababu jati muwadde mudiki kewdi fewde e leda men di fa keben famtare anni ko kanko muhammed abdullahi alqalil dunke andan kabaruji bilide ndenagul on do nokku haltan aissata jarado fetango mamadou samasiku
l'implication géopolitique tafoul leddi mali ndi wertelke jile ked annar ndu le fabali du maroc bangal le temdre nogay fay oyali mo seria 2797 onu untani hore wat octobre 2025 dun don wala tare sababu titalla hakunde leede mali algerie fay so bamako hulti wiide ka do anya bama do le otogul djere le fou leede mo mali wata en on e don woni bangal kuli dal diplomatie le dari le bursu ngaji bi lewmu ya ili dawul e kanye sembingul buli dal dede dede tobere tektere de do tamul hore kabaru ndena kilo andi dum ndi na yili e budi faba raba ni habo rafi ndena gule sahil ngel
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
kedo den fa ham mamadou samaseku fo haltana am kabaruji di halaji mudum memale yontere bettinde
puɗɗiran ƴewtagol haala diplomatie leydi mali ndi gooti jingande république arabe sahrawi démocratique jingue goduɗo noon gila hitande 1984 hankasen bamako holti wiide fawoto ƴeƴo golle mo yeeli hinnade leydi maroc on ɗum holita e le sériaji conseil sécurité onu dow kabaru muɗum mawɗo e kabaruji ɗi yo dun rotal arandewol bamako ɗo dow ko wiyete épargne et investissement ñalaɗe sappo e sappo e goho avril fanda muɗum wonno yuɓe leydi ndi ɓeyda famude kabaru resugol kalisi e kanyen hono nyibude gollirde den faabaade kebal leedindi tekete moddi kabaruji di yo bangal gollirde neda ko hultama wiide almsadaaji majji fa hande heeta e wi osha jena li temedere heya golliji bangal jawabu 2026 woni kunchana di hore le libitati arandeji di le alhalti talangun do leedindi
sakraabe do mi kaddata e kabaruji amen di kikidi hande mi jooti am san heedaade min